kontam kwa beri fundi na mindoko utadani movie lincho shale pasema yes we in love labda mani wiki gezo nifanyo uwe nimekuwa waza itoke hata ingekuwa kwa mutu tusio kisamane lincho shale pasema yes we in love fall in love na manzi mwingine masitamani asamale lekum salam maisha matamu ila kwa zamu asamale lekum salam maisha matamu ila kwa zamu ata nkosa izi mama nimekosa yeah bigizana you are mama ukipenda navyokona roho inaandika nyimbo kwa mbwembwe zako maringo nipe moyo kasantana kusa mama navyosana nilo kikusa mama nilo sio kisa mkase hata kama ukiniacha basi mi nipe monde kufall in love na manzi mwingine misitamani asamale asamale lekum salam Mashamba tamwe ila kwa zamu Asamale Asamale Lekum salam Mashamba tamwe ila kwa zamu Running tama money 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 run tama Run tama money 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 run tama Uli nchosho posema yes we love it Atakama kwa mututu kisa mane asamale lekum salam maisha matamwe ila kwa zamu asamale lekum salam maisha matamwe ila kwa zamu.